Hola Charlie. Asa. Everybody double cheese then for Gushi ba. Abazi obayibiza ngomgushi. Sho. Yabona sipholile baba, nangaliphumile lonke into correct. Asa. Ahora vale. Ahora chale. Pachi, ahora vale. Ahora chale. Pachi, pachi, pachi. Ahora vale. Pachi double cheese then for gushi ba. Abazi obayibiza ngomgushi. Asa, kodwa ngifake i pressure. Angisho ukuthi nothenga amagushi. Kodwa lalela la. It's a gushi day. Spelela stomile sibadle spolile. Nena bantwana bakhona yonke into correct angithi uyabona simjojo. It's a gushi day. Spelela stomile sibadle spolile. Nena bantwana bakhona yonke into correct angithi uyabona simjojo. It's a gushi day. Spelela stomile sibadle spolile. Nena bantwana bakhona yonke into correct angithi uyabona simjojo. It's a gushi day. Spelela stomile sibadle spolile. Nena bantwana bakhona yonke into correct angithi uyabona simjojo. Ahola bale. Asishisi makhekhe spagana es. Ahola shale. Angichisi libuku ntate. Ahola bale. Ahola shale. Bathine, bathine, bathine. Ahola bale. Bathi double cheese then for gushi baba. Abazi obayibiza ngomgushi. Asa. Kodwa ngifakele pressure bafithi. Angisho ukuthi nothenga amagushi. Kodwa lalela la. Asa.
Isho. It's a gushi day. Lalela. Asha. Yaris madlisa. Asibalane kanje. Asa.
Yeah.